mone ya ponja sharing. Twasoka muhagging mbanja ona paka kisa te. Na huka bani mare na zula tivabula mu training. Kuntwala, omukwano kwa kuntwala. Zikiriza kunonya, bino vivade mwesala. Hatutao, omwana uyao. Hatutao, omwana uyao. I don't believe one day I'll be your husband. Kakupase vitu vyange kwendi kugadi kwendi. I do believe one day I'll be your husband. Kakupase vitu vyange kwendi kugadi kwendi. Baby, how we nini hao. Bebyo, bebyo bien nini bebyo. Baby, how we nini hao. Bebyo, bebyo bien nini bebyo. Manya wokute weho, munange wokute weho. Kati ngena kukuma, munange ngena kukuma. Kwendi, I do believe one day I'll be your husband. Kakupase vitu vyange kwendi kugadi kwendi. Pull up, can tell the DJ to pull up. Hey, pull up, kakaimba kanyumia we pull up. Hey, pull up, can tell the DJ to pull up. Hey, pull up, kakaimba kanyumia we pull up.